natingisha sitingishiki. Nimengangania siti isia zifichiki. Nipenda rona kula tanyama mbichi. Mapenzi na shikaga ngangani. Mapenzi na nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali. Misha habari, nimesha zima gari. Walo shika mabango mengia mitini. Nakutana na madongo ya chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Unga unga mitambo miniko hewani. Mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani. Bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dimu. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha akili uliko asima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kuzima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Nauza sura mtani, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Aukai, disco limeingia masai. Achia njia. Achia achia njia. 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 Unashanga mata. Bishara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Macho juu, macho chini chini. Vipi umepoteza disiplini? Nachekesha kama Mr. Bini. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza rerini? Achia njia. Achia achia njia. 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 Yeah.